kubera ubwinshi bw'imbabazi zawe weretse isi yose urukundo rutazigera rushira na rimwe nyizimira mu mwijima ungarura mu mucyo wawe maze Yesu arampfira ku musaraba wakinguye ijuru ninjira ry'arembo nagabanye mu rugo kwa data hari icyo wankoreye none ndaririmba waranyibutse nzahora nshima umaze kuzuka utsinze urupfu maraso yawe yishyuye umwenda wanjye wose mu mwuzuro umuvumo w'icyaha warandekuye kuko uwo mwarabohoye nawe ababohotse iteka wakinguye ijuru ninjira ry'arembo nagabanye mu rugo kwa data hari icyo wankoreye none ndaririmba waranyibutse nzahora nshima wasuseho amavuta nazareka narisha duwawe wampaye agakiza agakiza nazareka wampaye izina rishya duwawe wanyujuje umwuka duwawe wansutseho amavuta nazareka wampaye izina rishya duwawe wampaye agakiza agakiza wampaye izina rishya duwawe wanyujuje umwuka umwuka nzahorana wampaye izina rishya duwawe wakinguye wakinguye ijuru ninjira ry'arembo nagabanye mu rugo kwa data waranyibutse nzahora nshima wakinguye ijuru and you would say, yeah, Zahorashima. Dagushi ima nami urumu gere wanje o uri shuti shuti yanje nami dagushi zehechu dagushi imamami urumu ngeri wanje uri nshuti shuti yanje nami dagushize